Why you? Oh, my boy, one man. Shakorobo, 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 sha sha, shakorobo, 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 sha sha. Shamtamani moja, shamonanga moja, shamtakanga moja na uizi juku. Shamtamani moja, shamonanga moja, shamtakanga moja na uizi juku. Umbo nzuri na tabia, na sura unavutia, mishomizo maramia na watu duku. Kama saluni na garamia, kaninda inanunua, mishe mishe na changia na watu tu. Abasu pole pole twende mami, nikujue ndani ndani, mahaba take over me, tuwatoke kina nani. Abasu pole pole twende mami, nikujue ndani ndani, mahaba take over me, tuwatoke kina. Shamtamani moja, shamonanga moja, shamtakanga moja na uizi juu. Shamtamani moja, shamonanga moja, shamtakanga moja na uizi juu. Shakorobo, 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 sha sha, shakorobo, shakorobo, shakorobo.
Shamtamani moja, shamonanga moja, shamtakanga moja na uizi juu. Shamtamani moja.